Somebody's got a miku with a fafa. Cheki vile woman ifikisha fa. Umeni bariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God. Somebody's got a miku with a fafa. Cheki vile woman ifikisha fa. Umeni bariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God.
Usually keep us over me. You want it to be the Mr. Koma me, yeah. That you want to be a donami. When the young one and yaga Adonai, yeah. Is a leaky pass over me. You want it to be the Mr. Koma me, yeah. That you want to be a donami. When the young one and yaga Adonai, yeah.
Butter my bread for days. Singizi nikisikia sijawai kosa base. Kinenge nikisikia sijawai kosa plate. Vile naweza repay daily na contemplate. Kwa nini nisijachishe? Vile weu come through be sufficient. Kando nikizima una grant wishes. Na ma offense ikikamko kwa defense. Una ni defend. Ujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana uja uja wainiweka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana kondo.
Easily keep us over. Wanita piga misi takoma mi, yeah. Najua uko badona mi. Wewe ndiye mwene nyaga Adonai, yeah. Is a leaky pass over me. You want it to be a missy taco, mommy, yeah. You want to go bad on me.
Fanye mimi ni ku ignore. Tangu ni form umenitolea form. Nikirudisha mkono weba dondo na ni give more. Nikiwa low weba dondo na ni give up. Unani charge jaja na nguvu zingine ajab. Alpha na omega hakuna mwingine above. Tell me who can do what you do. Siyamini binadamu I believe in nowhere to do. Ujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nichunga mimi mwana kondo, hey. Ujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nichunga mimi mwana kondo. Mimi mwana mbali ngota mikuweta fafa. Cheki vile we umenifikisha fa. Umenibariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God. Somebody's got a miku with a fafa. Cheki vile we umenifikisha fa. Umenibariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God.
Adonai.